Okay. Oh no. Oh yes. It's official. Side B. This is a remix. And I'm gonna do some rhyme. I'm presenting you Rock's finest. Chill up with gum. We done did it again.
You have to know DEP aka King with Rap. Me have to flip it this time, one time. Usually I don't do this, but I like to introduce the real deal shatter. So you love her, would you kill them with a gun? Bring the beat back, brother, be upcoming strong. What I'm still eating, I'm a meal of them jitter. Slow but sure, me have to eat of them jitter. Who am I? The girl's best friend, aka Black Diamond, me gotta do my thing. I took a train, me a come road boy, fresh to you, through your brain. Me have to never knew it, take it this far, but I'm loving it, give them a run.
Second to none, love them up, man. Ni pata kwa mtaa tuna bounce baby. Sini wale wa thi, wale wa zi. Tunafanyanga wa shi, wanamanga wa shi. Kabendera lazima hewa ndo tupepe. Una mrembo na umelewa tukubebe. Dr. Corrupt na PhD. Mini U.B. KGB, yeah.
Hey people, this is the remix. I hope watchikaji watch them to feel this. You love Angoma and the crew. We are back again, we are back again, we are back again. Hebu dance, move your body like a snake, ma. Uko noti mpaka mimi nina simba, ma. Mimi na we kwenye flow hatutoki. Katika mpaka morning. Wewe ni bad girl na mimi ni bad man. Hebu zunguja tena, hey girl, what a man. Nisi bia mani na misi takupa chance. Uko na man from you, tuturi have fun.
Rex Bunny dance hall track. Remix na ma big fish. Na swim na sharks. Hii ni matata leyo watakipata. Mpaka mana ya bigi watajua mini shata. Girl njona me. Nikipata cheda sitakuwa CMB. Cash money vega katige kuwa kwa he. Ingeleta hat breaks. Lakini juni kondani itakot as. Cheki vile mademu wanatingisha rasta. Kuliko wale wako kwa vida za kwasa kwasa. Goma ikishika tafadhali let go. Piga manduru nikawe upana mabeko.
This a man till you're ready for the outcome. Pound it one time, I show you how it's done. My invasion is serious. Willingham ni me jam, me ni sister bomb. Here's a snitch nigga, don't be a bitch nigga. See that gal, you will bring me a squeeze nigga. Me ni striker, top form La Liga. Now don't forget, Boba kini big deal.
Imagine you lopa, aka Bwana Ngoma. Ini bidi ni come through, but later video come through. Kwenye doubt you, niki let's a flow car. He kwenye doubt you, fanya wa say what to kwe jashu. Maso, pretty girl.
Imebidi niangushe kwenye track key verse. Na flow moja kali juna like vile wa dance. Hini remix baby tonight bring back. Ni wakimbizi girl dance na shabia slide. Ready buddy here we go. Tunde kwenye dance floor. Shika hiyo kasho. Usi mwage jasho. No time yasho. Pop the volume radio. Kick it, sing it, link it. Na wakimbizi.
The party's not over yet.
Ni aje wadhi, pati nimejali kaskofu nisha jiha mile kuleta miujiza. Unaweza katika karibu kwa ukija na tayari nisha kubaliki. Unatisha, skiza lecture reality na zungu mzarapa. Sina mali za yulopa tusha mezesha. Madem kiba okwa rap mini CEO. Nataka dakika mbili baby za kukushika mo. Siwezi taka mo, maybe unieleze. Leo kuweje medie umenipa nafasi. Achana hawa wana kudanganya wanado. Minde CEO na CEO wana bijuni na mo. Okay baby give me time my dear. Nikuonyesha some love usi mind hivya. Bele ya MIT na wapa rapa. Sikotoka suju daira skopu nishatiri nikakabisa.